buyinza era wakitiibwa ono mube ekitale nnyo tewali yamwekana tebamutiisatiisa ono tebamukangakanga yamanyi yamagenda gange era n'amadda watakuwamba kumusude kuraba wewe mu watakuwa nyombo mukoye na ye mube kitaru Yesu teba mutisa tisa wabu Yesu usembayo wabu Yesu yali na tamu ya oksijeni
ojo na mimi bakoyeta bakoyeta ata yogerwako